Isithombe seshumi nesikhombisa. Ompofu nendoda ecebile. ULuke 16, amavesi 19 kuya ku-31. UJesu wabatshela ngenye indoda ecebile eyayinakho konke ekudingayo. Yayingasakukhathalele isincibe esangweni. Safa isincibe, saya ezulwini, lapho sahlala emva kuka-Abraham, ukhokho wamaJuda. Lapho ifa lendoda ecebile, yaya endaweni embi enomlilo nokuhlupheka, ebizwa ngokuthi isihogo. Yabiza u-Abraham ukuba athumele isincibi sizomnika amanzi. Kodwa u-Abraham wathi, kunegebe elikhulu phakathi kwethu nawe. Labo abafuna ukusuka lapha beze kuwe, ngeke bakwazi. Futhi akekho ongasuka lapho eze kithi. Bangani, esihogweni akukho ukuthokomala, ayikho nendlela yokweqa. Labo abaya khona bayohlupheka ingunaphakade. Noma ngabe sicebile, noma simpofu, simelwe ukulandela indlela kaNkulunkulu uma sifuna ukuya ezulwini emva kokufa. Ngakho-ke, kholwa kuJesu Kristu manje uya kusindiswa ekuyeni esihogweni emva kwesikhathi.
Jesus, linye, Jesus, kutula.